isimo soba ngono sesodluchizi laikhaya solala ngenyama ngeke kufane na before mama ngiwutholile umsebenzi isimo soba ngono sesodluchizi laikhaya solala
So lala ngenyama ngeke fane na before.